Io sono sano.
Turumana mubi umutima warawagije nakoze buri kimwe icyo nabonye uri dashima ya amarira nararise icyo nabonye n'ucyo nabyicusa ya mu buvumo bw'abacama birahira ngo iyo ucyamya ni powa ngomba nazi ibipapa duwe imihanda n'abaganyoka yo ombesha nguzwi na mama wakozaga kandahurayo ngo bucyabanika naguhaye umutima wanjye ukina amakapira mwereka abajama banjye nsangana n'umutakuzi be kunywa nanjye byambera erega byambera yo byambera kunywa nanjye byambera erega byambera yo byambera sinatuye no hasi nakwereka imico mibi nywesha ubuwayini nijoro ukurira igiti nirobe yagafi abacama bakarya bufiriti ifagara n'agacensi nahorera y'amajoro nararaga minga abacama bagasarura ukankoza hirya hino bikarangira nashya uko naje sinakurema amagatima ngo awugiye uzagera y'amahoro be ombesha nguzwi na mama wakozaga kandahurayo ngo bucyabanika naguhaye umutima wanjye ukina amagapira mwereka abajama banjye nsangana n'umutakuzi be nanjye byambera erega byambera yo byambera kuko ngo nanjye byambera erega byambera yo byambera nanjye byambera